baniye baniye iliyomkana mie nimejistaba menilinda mie nimemfahamu Mungu na abudu miungu maonyo sikie mimi kijana mtundu na itoje ule na nimechoma shule za akili za kijinga sina kweli mimi bure.
My heart was broken because of someone. I wasted a lot of time looking for someone. They loved me, but somehow they hated me. They cared me, but somehow they beat me. But now, nime discover magic to make na cover. Nime discover Mungu Baba meni cover. Nime discover bila Yesu huwezi discover. Mbio mbio mina kuja makofi na kupigia. Mutisha wepokea na bidii ekelea soma. Soma na moral hadu pasi mtihani. Watu wachangia wabaki wakikulaani. Lakini bada watauliza weni nani. Unatoka wapi yani sehemu gani. Weni dereva ama weni rubani. Maswali hayo yote yata wanda madichwani. Mini megundua yani Nime discover manju funike na cover. Mini megundua yani Nime discover Mungu Baba meni cover. Nime discover manju funike na cover. Nime discover Mungu Baba meni cover. Nime discover manju funike na cover. Discover. Kisha sasa ni magumu sipo soma ni hatari. Hutapata hata viatu nguo mulo na askari. Kwanza uwe na elimu ndipo uwe mashuhuri. Maisha kama tsunami ni tufani yenye nguvu. Bila kile kichwani utaitwa mpumbavu. Pia watakongezea wakuite kimelea. Kila siku kila time etu na wanyonya damu. We utafanyaje? Wasewele wafwe alivu ya bundu. Orinje ne alina vye munju. Leha hulila ala hura abundu alai. Alahu wa bibindu vila hii. Nime discover Mungu Baba medicover. Nime discover Zman funike na cover. Nime discover Mungu Baba medicover. Nime discover Zman funike na cover.
Discover.
Ila kwa kilo nachofanya usimsahau Mungu. Usidanganywe yando Mungu wa miungu. Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Omba atakutoa ndama maskioni. Omba atakuosha macho kahuoni. Atakupigia honi na kazana. Napambana penye ni hapana njia na ngangana. Juni medisikava mini mtu wa maana. Staki bahana nafuata maulana. Anayenipenda licha ya kumukana. Anayenilinda usiku na mchana.
I'm covered with the blood of Jesus. It's twice done, boy, truth.
Discover.
Boy, truth.